boy é um boy. Ah, tukusa mwezi. Ah, kama michano. Tunajua kuchana sana.
BBC once again. I got the flip in the right hand, microphone in the left, and I treat it just like a weapon. Yo, MCs who can't handle it, disarm and exit. This ain't for half step is a cliche representative. My name is Essence, and rap be my profession. I don't put on suits for work, I wake up and start the session. Yo, and they love the voice protection. I'm 101, and I'ma shine till the sun is done. I overcome the hard times with the grind, sat back, perfect the lines, and slang rhymes like dimes. I bring that motherfucking doom to these fancy clowns, head nodding, hands waving, asking for encore from the master of ceremony. Can't stop my glory, who want war? I'm prepared for it, pen like walls. I leave a nigga like rigatoni. That audio don't get you higher than cannabis, no comparison. I smoke a corny rapper like OG.
Yeah, Max Cortez, kirefu cha MC ambaye ni Ultimate. Navo ya Venge Game Daily na wachia Multiverse. Toka vidudu, wano speech madudu, liwa famigate. Gender ya marapa, wenu nabidi to examinate. Never got free kicks, but I'm thinking outside the box. Hide the block, cause I recycle mics, go find your icons. Drop the pipe, piper for these rats. Am I nice or not? Your favorite rapper's highest price to get a react from Kaisa Nat. Dile Selassie, I Rasta vibe, Gego Master, say the mziki usiki nice. So my ikigai, nakula kanzo kashim kuwa alu watan misify. Hapa mpaka nifa nani amita bacha niko live. Natuwa salamu la kifaransa na vomada maze. Nisha tangaza kuna boya na enipata hi phase. Wanagala gaza na wapa guala gaza. Kwa kubikaza watashangazwa na nguvu ya Allah one day. Kem nisha yo na my MC nisha wa send off. I murder you and speak about it on a TED talk. Won't you please tell them where I left off? I'm in an airplane scaring people with my best call.
Hey yo, living in the now. Certain things make us do-do, raise a brow. I'm always like, wow. Bad minds on the prowl. Wolves with sheep clothing still howl. With niggas that foul, my insides growl. Awakening the beast within, past flesh, bones, and skin. That's quick to sin, a gentle gin that's in to win. Now I'm unleashed out on my tin. Denying you of all three wishes with a straight grin. Cause when worst comes to worst, I always come first. Undoing all that is cursed, them ganga will verse in black magic. Stitching together Maya's fabric. With so much love from Venus, my flow remains tantric. As I possess powers to cure, suppress melanin abilities that bless minds to express. Free domes without the firmament to caress. Without Babylon flex, I flex. So don't poke to provoke. With jokes we not once to boast. We handle things a little different out in the East Coast. It's smoking mala. Stuck in your medulla oblongata. Make it easy knowledge to inspire mpaka unadata.
Skiza, rombaya, my dear ijengi. Kama uko hai shukuru walo tangulia ni wengi. Naishi kwa uhuru hai kwa idunia mwenyezi. Seme tupa booms na uhai na ubilia kwa vesi. Kwa mana ndana taifa ipo nuru. Bandari city guy nasema Afrika ipo huru. Mikila kukicha nipo dulu. Najua kuchana sana kuna kunificha nipo full. Kwenye hii game, hila ibilisa na to change up. Mana pendi to my rank guys. Size, I'm on it quite twin dangerous. Kwa mana maisha yetu ya na deadline. Nimekunywa sana maskana kucheza kamari. Sevi sina tena muda kupoteza mentali. Nina kile kujengeza so kugeza mahali. Ndo mana muda kupoteza sijari.
Nimeshinda vita nyingi nina medani sabini. Usinione nimepinda ona mabegani na nini. Na bado nipo kazini najonyesha dhahiri. Sasa disi kama vipi ni kuonyeshe mapinji. Mda wote nipo macho kama naishi ngalini. Nina bidi kuwa gado na miliki madini. Ndani ya ichi kichwa kumeshamiri madili. Na badili batili kufanya dili kamili. Mashahidi ni nyinyi mmefadhili hiligi. Nipo deep majini wananiita marini. Na kucheza na mashairi utafikiri nazimu. Sina utani kwenye kazi nimepania ushindi. Hiyo mbona iko wazi pande hizi ya utishi.
Nisha shika uskani hakuna lena. Hakuna lena. Maisha kamari na puna vyema. Puna vyema. Natoka nchi yenye manabii wengi mpaka squeeze imani hakuna tena.
Hakuna tena.
Ukipewa ipumzi ya utohema. Kabla ya kuyumba kwa dish nilisha shusha tena.
Shusha tena.
Nisha kuwa big brother unakuja wema. Everyone know that I'm on my way up.
Way up.
Chizi ni atari kazigi kali. Mixa dawa sije chachawa kili ni mali. Bora peke yangu kimona dili kwa mbali. Na walishe kila kona na pigia dili za tari. Kono mfupi na unalabwa pia. Bado tanisikia tamasikioni ukeka pamba mia. Situlipanda mbegu, hey, wona para mia. Hakuna chaku kukua ise, ni saladia.
Sala mia, akili kipara pia. Jasiri mikwara fia, nafikiri nisha kwambia.
flow ni maji wala siangaiki kutafuta njia na zinatiririka wanangu wakinye ushabia magenge yamekausha njia atucheki na kima sasa acha kupima ujue tushakuwa watu wazima kaka mungu wenu hao wajitambui mnawaminya haswa miraba wachukui mnawakinya sana hata tokea tena kama unju huwapa neno mshike akiongea kama mungu huku riziki zenu akiwapea kwa mafungu dume la mbegu hawezi kuelemewa na mabumbu siku hizi 40 sio siku za mwizi sijui mnaishi vipi na majitu ya hivi yanaiba kila kitu kuwa piku machizi hawana bifu ila nahisi wana issue na sisi au na system
eh na system naendelea kufokeana usio so brother number 2
Mkwango makali kutoka wadachimsafi.com.